wewe naiuza. Wazazi walinifundisha yote ni wapende wote. Sisi came from poverty, no one for me. Baba kwa na pesa, mama she pray for me. She pray for me. Na nitasemaje na kupenda Mungu ambaye huonekani. Jamaa rafiki na watenga, na sina upendo na majirani. Tupendane tusijivune, safari yetu ni moja. Wake kwa waume, tunie mamoja. Yesu alitupenda bure, alikana kila moja. Sababu wote we are student, watoto wa baba moja. Oh, tupendane,
tupendane.
Oh, Mungu ametuagiza,
Mungu ametuagiza upendo,
upendo.
Tupendane.
Oh, aliye na upendo mwingi kama huu, mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Daddy, you are Messiah, you are Messiah,
you are Messiah.
Oh, oh.
Daddy, you are Messiah,
Daddy, you are Messiah,
you are Messiah.
Daddy,
Daddy, you are Messiah,
oh, you are Messiah,
you are Messiah.
Oh, oh.
Daddy,
Daddy, you are Messiah.
You are Messiah.
Yeah, yeah.
Daddy, you are Messiah.
Tena ni japo neno kwa unabii na kujua siri zote, marifa yote. Kama sina upendo mimi bado,
kama sina upendo mimi bado,
na nitasemaje na kupenda Mungu ambaye huonekani. Jamaa rafiki na watenga, na sina upendo na majirani. Tupendane tusijivune, safari yetu ni moja. Wake kwa waume, tunie mamoja. Yesu alitupenda bure, alikana kila moja. Sababu wote we are student, watoto wa baba moja. Oh, tupendane,
tupendane.
Mungu ametuagiza,
Mungu ametuagiza upendo.
Tupendane,
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 tupendane.
Amri kuu,
amri kuu ni upendo. Tupendane.
Thank you.